DJ Showstack. Bitch. Pushe na mufwa koi, pushe na mufwa. Atishi watwe moja bundai. Mama yelele mama. Atishi watwe moja bunda. Yule ya nani?
H,
H,
the economy menda, corruption to a lapyanga, insala ya lapwa, no more road shedding.
Value fix,
your sensala,
value fix,
corruption,
value fix,
inkongole,
value fix,
load shedding,
value fix,
Britali,
value fix,
we dem.
Pushe na mufwa, atishi watwe moja bundai. Mama yelele mama, atishi watwe moja bunda. Yule ya nani? Echi na rumango. Mama yelele mama, abo venevo tulefwaya.
Tuwengirire. Tuwengirire.
Uyo. Taka teke na kambi soro.
Yawe.
Uyo. Teresa wasali le sorry.
I doubt ingo wakumuru. He has no interest. Kadi chombo chakorwa chakwa.
Yeah.
Kadi chombo chakorwa chawa.
Mose,
ushe nani wa Mose?
H,
Pakwanja.
Halale.
Forward, we.
Value fix.
And the team Gali Nkombo Cornelius Mwetwa Malambo Haimbe Sylvia Masebo Chela the photographer International Nawambi